Welcome to my world. Yeah, Bong Records.
Yeah. Check it.
신단지알아 from sure but you nene na poka kuna visa ndo siseme kuna nyumba zina taila ndo azikosi umeme wazo anapiga changai di mida wapiga unyenge oh tofauti but the same old shit I be out there with the same old click what you want what you cool low I'm with the same old drip same old boy killing with the same old clip na potoka na poka kuna wanga ndo sipime watoto na mashine wanangwa kwa na sime njo na moto kuzime afu nyumbani ni nyumbani nikitoa wapi unyama kangezali wapingine so dumb city jew Push your city you Usulize vivi ya tufanya kuliza migu Cause you're everything I am And you're everything I do Ni pendili mpendili Kama mchizi west to zoo holla
One second I be starting on them Two second niko speed na wafukuzia Three second watalipe shima jina langu You know I can do this soldier Hapo na itaji litagi la wanangu Nataka kulusha simu na mchezo mtaki kucheza Kamlevi alekesha baki ngoja bia nyongeza Kitenda wili Wanakata kwao wanakti maisha mazuli
Wasani wa bongo flavor
Enaga kupoa ni forward beki Hata mkipoa mindo muda kuchomoa bet Nisha wambia siku mkiona metoboa Hakina wambia ni home unaenda kubomoa Na ntajenga bank
Nyumbani ni nyumbani
Nyumbani
Hata kama vichaka
Nyumbani
Nyumbani ni nyumbani
Nyumbani
Hata kama vichaka
Nyumbani
Karibu hapa ndo nyumbani Tua kuna ukibanwa nenda vichakani
Nyumbani
Karibu hapa ndo nyumbani Acha dirisha wazifeni ipo kwa jirani
Nyumbani
Kuja duniani umekuwa kama gifted Kupaka taa home mazee bonge la mistake Hata wana squeeze wapi high Umebadili jina Sasa unajiita Mr. Social Distance Bwa mdogo unakwama bwa mdogo Choki moja bafu la nyasi bwa mdogo Huku ndo kwenu wano sipale tenyodo Ishi na watu fresh ujuhia bwa mdogo I'm proud to be Shaitan boy Napotoka baba stars kisha chata 9-4 Leo narusha mangoma na wana na enjoy Hashtag iwakilisha na wacha oi
Napokuwa maskan tunaball so tiny Yapo life letu siyo like bossy Kwa akili za mtan leo tuna close deal Tumezani tumechill na mabossy Yeah toasting keep it real na wanangu OG Yani toka day mosi Na of course siwa huni tunadate na nja So west kutusi mangia misosi Ya unyama ni mupata Shaitan Nila dikwa last king atoke shaitown Siku nikivuta gram itadondoka shaitown Kama kuna maisha bada kifo Bado ntazaliwa shaitown Wegi mix tu uchungulie kifo Kwetu kuna bis huko kuna pisto Hatuna chakupoteza mana tumezaliwa Hatuna so we don't kiss ask for your info Simple
Nyumbani ni nyumbani
Nyumbani
Hata kama vichaka
Nyumbani
Nyumbani ni nyumbani
Nyumbani
Hata kama vichaka
Nyumbani
Karibu hapa ndo nyumbani Tua kuna ukibanwa nenda vichakani
Nyumbani
Karibu hapa ndo nyumbani Usijewasha pange mwenye kiti ndo jirani